ihlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba u-Andile Dube ihamba leqembu lakhe elenholo Express Band lisizwa idabuka komadlambuthi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lontukameli Nkomo we-Studio 7.
Nabalaleli nabalandeli kanye nezimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bakithi ongakakayindawo emculeni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili. Sanda kubonga kakhulu indoda engu-Honesty Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-albhamu entsha. Uma ngabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izoyivutha amalangabi.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngicula ngise-South Africa. So ma ungabe unesifiso noma uzwe ingoma ikuthintile, ngicela ungithinte kule mininingwane ethi 082-6310-544. Uyayitholakala ku-WhatsApp nakuma-calls nje.
Abalandeli ubatshela wapha manje?
Bantu bakithi, bengicela i-support ukuze umculo uphakame, nathi sigcine sesisezingeni eliphezulu. Bengicela nifake izandla ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Umnikazi wempuphu uzolilethela i-albhamu epheleleyo kulo nyaka. Ngiyaye ngizibize ngomnikazi wempuphu ngoba ingoma yami idlala imizi yonke. So impuphu nayo iphekwa imizi yonke. Ngiyabonga.
Lapha ngu-Andile Dube wenolo uyajasimile Express Band yangkhona. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGift Dube lilale.
Yi Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.